kati bugete gamba akuba omuliro okuba gwaki nawe obadde ogukuumye gwobadde okuuma gwaki obadde okuuma gwaki rapa wo wakuba ogamba yes ewange ase no nali namutereza ekikopo kankimusuuze nga ase no anyway kasoke muwe ekitiibwa sa kuba ekimuva mu kiwoowo kya kitiibwa sa tonegezaamu siri filta ndekaamu wanonda bandikaamu woba omanyi oli handikaamu murapu weekoleddewo kyolagawo ki okugjako amasaawa ku mukono olagawo ki mpakano kadaliya yongeza abazoliya murapu nkutte bendera bano be baana bendera sasidda bakusudiya oyimba ngaekusudiya liri kalotagataga kati ofunyemu kafiya tovunaana amayinja ninaana gatiisa buli be ninaana bobato bajje munnabaana wotuuka kunze waana wobonyize lwana ansabye bato sinagaana nyimba nagakulu sinagaana now this is the reason why I don't play too much because the riddles in my head are hard too much bano mbasobola saza akabu akabugula mutu akatadde mu bifu kati nize nsowera hipopo kanabakyala takawasiza nekabaka nasembera okukeggala kefra obibalanga action no.
www.mp3ugandanmusic.com